to 15.
Holy bitenga, nampenda penda. Ooh. J, J, Jesus. Siku nyingi nimekumisi ba, ba, ba. Wewe mana kuliko be, be, be. Hata walishusha wanipandisha be, be, be. Kazi yako nafanya hata day by day, day. Ninajua ni yeye, kufaulu maisha ni, ninajua ni yeye. Basi mimi kama mwana, ndio maana naimba. Kulala kuamka, ninajua ni yeye, kufaulu maisha ni, ninajua ni yeye. Basi mimi kama mwana, ndio maana naimba.
Basi wacha nikucheze, cheze kama yule bahati wangu wa jadi chai. Tokea enzi za Kenyatta Jai, kazi yako naifanya, fanya hadi siku za Labor Day. Basi kwako unilinde, linde, na usifanye kupe everyday.
Mimi sisofuata slay queens, na kupenda kings of kings, kings of kings. Kila siku kanisani, Bible nafungua second kings. Binadamu ni wagumu, nilimuomba msaada naye kaniambia kamuomba na kasente naye kanijibu. Ila kwako sawa, mambo sawa sawa, ataweka sawa.
Basi wacha nikucheze, cheze kama yule bahati wangu wa jadi chai. Tokea enzi za Kenyatta Jai, kazi yako naifanya, fanya hadi siku za Labor Day. Basi kwako unilinde, linde, na usifanye kupe everyday.
Nimechoka sana, nimelia sana, imani imepotea. Tajikaza mwana, nitakaza mwendo hadi nifike. Nimechoka sana, nimelia sana, imani imepotea. Tajikaza mwana, nitakaza mwendo hadi nifike.
Basi wacha nikucheze, cheze kama yule bahati wangu wa jadi chai. Tokea enzi za Kenyatta Jai, kazi yako naifanya, fanya hadi siku za Labor Day. Basi kwako unilinde, linde, na usifanye kupe everyday. Basi wacha nikucheze, cheze kama yule bahati wangu wa jadi chai. Tokea enzi za Kenyatta Jai, kazi yako naifanya, fanya hadi siku za Labor Day. Basi kwako unilinde, linde, na usifanye kupe everyday.